Amanda Batiwani.
That night we met, I'll never forget that night.
Amanda usaganize ndadzanayo nyundo kuti ndingakuswele ntima wako. Nawu ntima wanga likhale dambo lozimira moto wakunyazitsidwa kuopsa kudayambasa pa nkhope yako yokongolayo. Amuna ofuna kudzanchipako pathupi lako, opusitsa mtima wako powelengeretsa madzamputsi, sali mgulu langa dziwa ine ndi wina wina. Amanda izukuti nkhope yangayi uone ngati ikuonetsa utambwali. Usalekere pompo timuke ku VCT ukadziwe mthupi mwanga ungadzayese ndine kathyali. Pochoka uko tikadutsa kwa gulupa kuti ukamveweka ndi mkutu mwako, masowero aphada ndili nawo kutali. Amanda mtima wako osweka mkunamizidwawo, ndimonso wanga ulili na nefuwa la moto ndagwirapo. Uyo adapusitsa ine adandiranda chiyembekezo, wanga mtima kukonda sunkafunanso. Koma ntango penya iwe koyamba kenkeni udadzetsa chimwemwe ndi mtendere wapaderadera mwa ine. Usaope khala Amanda, chakuda chidaluma iwe bansi chidapita. Dzipatseweka mwa ina neso mtima uthunze, tilowe mdziko lathu nafeso munda wachikondi tinyaude. Poti mtima wangawu kunenetsa kuti nthiti yakumazere kuda sunga ndiwe. Amanda zilibe kanthu kuti ndine mwana wampanda dzina, kaya sindamwe inki mokwanira bwino imeneyo ndi nkhani ina. Chimwemwe udzapyonthe mwa ine ukandivomera kulubilira akazazi kwaya dzakusilira kuti wakwatiwa mkumbuyo komwe. Amanda nyengo zanga zisalepheletsewe kukhala mulendo kudoko langa, kuvala nsaza kwa lero kusapangitse iwe kulephera kudzanako kalumo kakuthwa. Poti anga kule bwanji manso alibe kuthekera kuona zamawa, kutheka kuvala nsaza kwa lero idzakhala mbiri yokambira makanda awo tidzabala. Wayamba ndi mtima awo lero lino kana kuvala nsaza, ndivomere tsiku lina thupinso lidzakhale musuri ya phulipuli iwo uli muvero anga akakowa. Tili paguwa kudikira tilowe mbuku la mwamuna ndi mkazi, tichepetsede popatana kusanduka limodzi thupi. Umo ndikunyengerera mukadalowa mu mtima mwanga, ukadadzipenya wekha tili kunyanja, tikudya chambo chocha nkumamva kulira kwa nkhwazi, kufunda kwa mbebe olavulidwa ndi mayi wathu Leki Malawi, kukumwetula nkhope zathu mwetu mwetu. Misozi yosiyana yadzana nkudzaso mchimwemwe. Amanda ganizo lotu udzakhale mayi wa ana anga sili kusuntha mwa ine anta. Usaganize kuti ndili nako kuswetsa mtima monga onse adakulizaja. Chigogodo ndikugogoda nacho mu mtima mwakochi, sindikuyeselera koma ndi zonse mphamvu kuchoka pasi pa mtima wanga. Godi wakoyo mkomba phalasafu na tsiku lina mphete kudzavekedwa. Vero yoyera sikuswa mtima, inusilira nzako anthanga monga adachitira masiku adzana. Usachedwe nduke titengane pano titetezane. Anyachuka gogodi awankanenetsa kuti uchita chisira, achite gombe amuna achimaso maso, awada achezekera kudzango kuvula nkulilitsa mtima wako. Ndiye tanena zomveka bwino ndikabenthule kwa malume, tatsimikizira mtima wanga kuti kodi ndikawauza amanga. Amanda mapilikaniro wako asachepye mawangawa, poti ndikhumbira zedi tipange chikondi chasasakawa. Okhumba chipasupasu adzaophedwe polowa nkhalango yathu yodzinga monga chikangawa. Amanda ulawe cha ine mkadye ubwelele, nchopya ifya chikondichi ndikungofuna iwe utendele. Zakale iwala mbuyo sacheuke paguwa usendele, undisatse udzunguya mwa ine mtendere udzetse. Sindina wa mithulo kuti ndzafusa wampota bwanji ndili kuula, sindabadwire kumaputo mfuti nchamboko sindigwira. Chikondi chokha ndicho chili mwa ine. Usaope bwero udzakhale mzika yodalilika mu mtima mwanga, udzadzetse chitukuko mwa ine pobereka wana mnyumba mwanga. Amanda koma ukadalowa mmutu mwanga umo ndikunyengereramo, ukadadzipenya wekha mbamba tili kunyanja, tikuthamangitsana madzi nkumawazana, tikugiligishana nkumaseketsana, pancenga itatsamirana tinkhani nkumanongonezana. Koma kodi undivomera?